Amantan jaga sujud tentu radio ni VOA seganta fan romotiko atlet Fayisa lelisa amantan studio ken gay
kuno kata ukan serbi syukuri kan derken nevio.
Ani suma famale farta gurra jaga maraka tisani farta gurra jaga maraka tisani ani suma famale oso walbe Sisani ani suma famale maratoni kachi asmo fa maratoni kachi asmo ani suma famale ola fakati nti seni fa ola fakati nti seni
dikenna no sporti jal Figi Chanjal Kabe Agar Ale Tumjir Hagamma Medalia Eddu Harat Urmu Kufanit Addunyanu Waan Eddu Far Sujir Tanaf Midian Addunyalle Eddu Walir Rafu Uletin Namka Wagafa Chujir Nullen Tanafar Jarrargan Atleet Fayisa Lelisati Fayisa Nduri Riyot Be Tankani Amma Amerika Rufetin Buljot Amerika Ti Walarge Nam Eddu Wal Dubbate VOA Studio VOA Nafar Urmu Ke Sadabar Sit Kudani Afur Rufetin Asjir Fayisa Nabba Jollet Fayisa Abbayenu Sinje
Abbas Hoko nak
Abbas Hoko nagan dapte
nagan
atleti silafu dadabde ngafatani yo enni dadab yo taw yo durgomir injir dadaba dadabbi bate
dadabbi be
bate
be
atleti yo yu heddu in figa alkani guya len ganam len galgalen len in figa dadabde jenne wan sigafa nguddon kam la fatru ftana kam rargit je chun silaftu lafti duru malle bi ya dunya heddu ke demte wan edum beta Nama dua base ini semata, wanita dua lagi tak kamera lagi.
Baik, nanti tolong jira, baik semana kuda na kuda jira umman ni biaya kena kesejira jira tu. Akas masa mau biaya sas baik nanti tolong jira. Garis ya adun mau biaya kesatin rang kena fe. Biaya nasi nanti tolong jira nan.
Nama fayisan ben, fayisan ni magal mata gofaret. Dera hamal ni mesti okan moga wabal ni jenu nama jiddu galisati nami imben ni. Yo akan sila alu. Nam tab akhul jalatul lim fakat dar moruga ruga
nan jalat day wanun day
akanayo mammas kam jalat mammas fakena fakhurumo keza kana mo sirbu keza mammas mana jalkam yo kan tete tin qabato to kum mammas enu mata kesimur
mammas nan jalat da ani mammas ba ijra isan keza
edujira tu fakawachun dandani aha nami wan edun sifars Toko kurma bandal cijer, toko kata lain le sinjer, toko kamu toko cijer ibanun jijir sinjer. Karena mahu ane dunsi fars, engkau lihat fanta ane fana romoti, namu mahu dunsi fars. Ati ane finjet.
Ani fayisuma, agasit ibas one nama gedramu miti. Nama toko nama gedramu dan daudan.
Akana.
Aye.
Orang pikir turu gumi atlet itu tiad dunia hidun itu rufan. Nam kum hidut itu al turu guma, fakir naftari. Orang pikir ayo yul alter ingen nama hidut itu turu gumi itu rufe. Sun kesa nami tokko kesuma ba silafu kesuma ba kesuma ba kesa ruf atille wara durgommi tan kesa ruf kesa nami tokko dikenna nu durgommi jalqabde adokkanum fiddu asget gafdika kruppe okan hillensfa wan heddu wani baqate sura ba jirti kruppe haga qabde faga baqa batte okan mo hillensfa
ani binensa umama inariu ani kunun sun barbada ari gu dafi yalembe ku kruppe ani odojiratani kunun sine qabeenya ma kenya tfaye demne njara damale are ajje senya chuda fe kanama bosona binensari embe ko
namito sukammo are nya chu ko fa fa don tatenu wal dorgom gaf de kenna fa kenna fnulleni kurupe fa ko kana mo hellen fa wan du wal dorgom neti wan kana kan argen kurupe di sine minu bagateti siduran bawoje chu ki yo kan sila lan fardi abatullen fa kato kana ba fardati fardi di kenna fardi abachulle ndabdu fatsiya anillen fa kenna fdikenna fardi num yabadda fayisa fard argati فرد فايسا ارغت يودي دت وليباتن ست فرد برسيس مو فرداسي برسيس ما ولتل جدا
هاي فرد انا نجال دغرو وغسمر فرد وري ما كيسه تنغود دي فردنا وغمنوري يغون يا بدمالي فرد تي وركوس باي غنن نيساني farda ka walitti gannu lakkisuu du ta'een ka innis kobaadha masaagal lakkifama. Anis kobaadha kiyyaan gara anaan na fakkaatu deema. Kanumatti kobaadha malee walitti gannu lakkisanii hin beekan addumaan faffagaanni.
Aduu sila walitti gannam lakkisanii waan taate nu margina.
Inni argama waan ta'e dirqaman.
Aduu san jennu amma akka dhiyoo tanaa arguu jirrutti. Addunyaan waan hedduun si beektu durumaanuu iyyuu dorgommii olompikii irraa si beekanii bar 2008 gaafa ture yoo jirtu kan illee gaafsi dubbisu kan illee dorgommii bar 2008 irraallee dorgommii akkana dorgommii tanaan si beekanii waan hedduu rakkina biyyiti kee jirta oromoollee taanaan waan biyyiti kee jirtu waan hedduu dhiyootan dubbachuu jirta. Atin atileetii eenyu siin jenne qabsaa mirga namaa moo atileet fayyisaa jenne moo lamaan walitti oofuu jirta.
Ani lamaan walitti oofee miti ani atileetidha fiigichan fiiga. Nama siyaasa miti nama siyaasa beeku miti ani sadarkaan barnoota keessa sadarkaa baay'ee olaanaa odoo hin ta'in ani giddu magariisa akka kutaa kun caalan baranne garuummoo kun beekumsan gaafatu horiinuu wal jaalata bineensuu wal jaalata dhala namaa waan ta'eef yeroo ilmi namaa lafeensa dhiyeessaa dhangala'oo biyya sana keessatti taa'ee ilaaluu natti ulfaate kanatu gara kanatti na fide malee ani beekas ta'ee yookaan immoo nama siyaasa tokko geggeessuudhaaf. Kana adeemsisu nama akkasii miti. Kanatu garatti na fide ani atileetuma ammas gara fuulduraas akkanuma.
Bari ati baga atileetii ta'ee ofiin jetti jira.
Dhugaadha baga atileetii ta'ee ani fiigichas dura jaaladheen beeku ijumaan laaluuf illee kubbaa miilan jaaladha. Amma garuu akkuma tasaa laaleen fiigicha jalqabee gara sanatti dhufe. Odoon atileetii ta'uu baadhee sadarkaa kana ga'ee ta'u uummata koo har'anatti gammadaa jiru kana gammachiisus hin danda'uun ture. Kanaafuu bagan atileetii ta'ee atileetii ta'uu kootti baay'een boona.
Durii illee nuuf jettee har'aallee baga atileetii ta'ee jette.
Caalatti kana booda akkan atileetitti boonu akkan fiigichatti boonu na taasise jechaadha. Jaalalli isaa kana booda natti tolamaa dhufe siruma.
Arguu jirra. Addunyaa keessatti waan namni nuti hin jedhu iyyuu arguu jirra. Ilmi silaaftuu akkuma maasaallee hedduu jedhanii ilmi abbaa fakkaataa jedhan. Ilmi kan kakkuminni atileetii ta'uu feetimo. Yookaan ammoo kan inni maanta ofeeta.
Ilmi kiyya kaa rakkinanii nama fiigu tokko ta'uudhaaf qormaanni jiraachuu qabaa guddinni keellee akkasumas baay'ee hoo sitti tolee manaa si kunuunsan. Anama mucaa kiyya mana barumsaa konkolaataadhaan mana barumsaa geessaa animmoo ofii kiyya kiiloomeetira 7 gara 8 ta'uun luka kiyyaan deemee baradhe. Kuni anaan jabina guddaanaa kennee jira nyaanni nani nyaadhullee biyya sanatti amma mucaan kiyya nyaata nani oggas nyaadhu san danda'e nyaatu. Kanaafuu akka kiyya kana ta'a jedhee yaadu hin ulfaata gara kanatti waa jiraachuu qaba hiyyummaan illee xiqqoo si xuquu qaba rakkinni si seenuu qaba yoo rakkinni seeniin kana keessa bahu hin dandeessu. Hin danda'amu natti fakkaata amma kiyya kana ta'uudhaaf waan biraatiin hoo
isaa mirkaa. Dorgommii eegee jalqabanii. Eegii dorgommii tan jalqabde keessumatti dorgommii riyootii asitti waan hedduun namni siin jechuu jira si faarsuu jira dubbiin ati gaafas dubbatte mallattoon ati gaafas dorgommii irratti agarsiifte mata dubbii addunyaa ta'uu jirti waan ajaa'ibaa jettee adda beekta yookaan ammoo tun hin taatii jettee irra adda beekta.
Hin taatii dheetan godhe waan ta'eef hin taatii garuu hagana deemtin seene garuu immoo ananani yaadee walitti baay'ee ol fagaate. Baay'ee anaanuu anumaan illee deebisee na ajaa'ibee jira.
Siyyuu deebisee si ajaa'ibe.
Mana deemu isaatti jechuu kooti.
Atileetiin silaafuu nyaatinni nyaatuu jira akkuma keenya nyaatan illee ganama galgalin dorgomtanii hin fiiddanii waan hedduu jettanii. Ganam fakkeenyaaf akka atileetiitti yoo yaadne akka atileetiitti ganam fakkeenyaaf waan nyaattu wanti ganam nyaattee baatu maali akka atileetiitti yoo
hedduu. Yeroo yaada nan nyaadha sayyuu immoo waggaan hin shaakala baay'ee dheeraa fi gara tiimii kiyya wajjinan hojjadhu torbatti guyyaa sadii. Gaafa sana waan xiqqoo ishii nyaadhaa yookaan immoo irraan fadhees nan deema gaafa dhuunfaa kiyyaa immoo akkanumatti an ba'ee shaakalee gogaan galii nyaadha malee akkas mara nyaata irratti hundaa'e miti.
Silaafuu naaf nam jajjabeessu nyaata nam jajjabeessu fa'a waan hedduu jechuu danda'an. Gara kan keetti deebi fayyisaan yoo dallanu shimal kiyyinatti fidaa jedhamoo dallansuu tan dhiiseetiin kophee keeyyatee dorgommii fi dirree gadba.
Ani yoo naarus baay'ee. Tarkaanfii fudhu na godha. Namas hin jibbu. Hoggaan jibbee hoon wal lolee ofuma qabee tan ammayyee gan jajjabaadhe dhiisuu qabee malee. Yoon aare hoon nama walitti hin bu'innatti hin tolu. Duratti yaadu akkasuma hoggaas yaade sana immoo dhoksachuun irra calaqqisiisan achi tola. Amma adeemsa keessa eeganii baay'ee yaadni guddaan naa galuu qabe. Waan sana nan dhiisaa amma gaarirraa waan hundaa'an waan hin jiru.
Atammas jirtaa istuudiyoo keenya keessa jirtaa biyya alaa jirtaa. waan hedduu addunyaa deemtee miidiyaa duraa dubbachuu jirta. Yoo amma taa'uu jirtu kan maal yaaduu jirta?
Yoo amma taa'ee yaaduunii waa'uma fiigicha kooti isatu sadarkaa kanaan nagahee waan ta'eef namnis uummanni koos kanan irraa eegaa gara fuulduraatti akkanan waltajjii addunyaa kan dhabamne kana booda na eegu waan ta'eef maqaan fiigicha ka'u akka isaan na argum na hawwannan beeka. Kanaafuu gara fiigicha fiyyaatti gara fuulduraatti deebi'e haala kanaan itti fufa jechaadha.
Fayyisaa atileet fayyisaa leellisaa guddoo si galateeffannaa isaatiin warraaf qabnu sanuma horii bulii waan harka qabdu jabeeffadhii jennaan.
Abbaa tutu beeku tubaasa.